Excuse me, where is the road to the farm?
Uqonu iphi indlela eye entimbini?
It is over there, not far.
Ikhaya ayikude.
Do I turn left or right?
Ndijika ekhohlo okanye ekunene.
Turn right, then it is nearby.
Jika ekumene emva kokuli kufutshane.
Thank you. So it is fine, I'll find it.
Amkhosi kulungile ke ndiya kuyifumana.
The road is near.
Indlela ikufutshane.
Come here.
Yeza kap.
Turn left.
Shika ekhohlo.
Is there a street here?
Kukhona isitalato apha.
Where is the place?
Ephi indawo?
The house is far, not near.
Indlu ikude hayi kufutshane.
Far.
Bande.
Ekuninjika kwangoku.
Sika ekulene kangoku.
He is on the way.
Sendlelene.
Where is the thing?
Etentam.
Come in this direction.
Yivangapa.
The flag is in front of the building.
Shledi ephambi kwesakhiwo.
Where is the toilet?
Ipha endlu yangasese.
Where is the nearest shop?
Ephi ivenkile ekufutshane.
You are right, she is right.
Unyanisile.
Let's go by the way.
Masihambe ngendlela.
Go straight ahead.
Amanqo.
The flag is in front of the building.
Shileti ephambi kwesakhiwo.
Where is the toilet?
Ipha indlu yangasese.
Where is the nearest shop?
Ephi ivenkile ekufutshane.
It is right, it's fine.
Olumbene.